tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde nyaloma hande en biyo alal bare jogom lewur novembre yulan mo in battane men e tay puddole be dukku mo inon. Wattu jono sembe kabaruji di anni ko nayri bangal jande ecole tan 2024-2025 en biyan darsu mo be cubi o don ko nayri bangal hono gollande hore mudu ko nodir entrepreneuriat e français ko rebe. Sukabe hewbe kanyi en tawete an dondo kakile lumoji mo di so bami fa vacances yoppama so bami fa ecole bantama do yobbe jatto keddoto e dido golleji fedne no de réseau inspire les leads medin di kanye faabo tobe do an gonde tottindirde hakkilaji no wattu wonde waylitirade kanye fa yotto kutteji ko tongi do mudul do dido tidalaji han himbe rede jokal o do poto fuddi kenyo do bomo ko do di wonon sembe kabaruji min jogini o do bete hande di bismillah modon e hedate Umar way galo jodi do mikoroji dido kanko no dirti ajrat traware wonni en to boggi jamde to ko nayri bangal jande ecole hitande 2024-2025 e mbien do fuddi la altiner jabbinonde darsu mo be cubi hitande kande ko nayri bangal gollande hore mudu ko nodde entrepreneuriat e français ko rende le majjun dido darsu jan gonde hokkede le cuude ecole di fulle leedi meden di kambe andabe kabaru jande do be mi dum faaboto no sukabe so bami fa tilki jande no bayu gollinirde ko he mudu en fa kebe famtar kedde Jenaba Diallo e Mamadou Sama Seku
min puddi ni mar e do golle e lycée Bamnata Diallo
wa hokkude min misali didi gollirbe leemal so de furoba so de golno e ko mun bataxi e yo dum di sabi so ana bataxi ko da fetini ngaji mo ko do fu nafaka gollirbe de golno e ko mun
dum do mititini jangino geography 6e sitan fu netraore sukab ecole mak yalla on mo wawi janginde darsu o e nyaloma gadano puddore ecole no latike sababu sukab ecole be hokka ko woni hakkilaji mabbe e do darsu ko be jiko e wi mabbe be pami sanne
gollirde data sababu na do wawna hore mo do data sababu do yimde leedi sa hindi golle hewtal omtare wada en pebbe torraji noto sababu dum be keba ko bankinde
e wi madame sitan funata wore kado anniya lamu o ustan sane rafi heb gol golle tagal jangde
pour cette année lan
kabar gollirde mo hikka jatti misal lobbo noto sababu suka be ko be do famu anda wiide be da wal jangude e tagal mu dum hinade golle den huntene hore jangum mu
Ewi andan be jangde oro darsu mo suka be janginande ma wallube wadde ko moddi hono yiri wera hore
dido kabaruji fanba hebe do page amen facebook kanya fa yottu yo compte twitter noddetod x nyaloma hande no ko heewi sukabe fu so bami fa vacances yoppama do woni ecole uddama attawan ebe tawe le lumoji di wobbe antuda taw yokkaaki jaati ndondoton dun latto sababu so be keba ko be cioda kayeje bikkuji kanya fa yotto sakko su so bami fa ecole uddama le on do wotto fu be suka wobbe do tan le lumoji jaati keddoton golla dido golleji Jenaba Diallo
woni hono no adini yide sukabe ne yirlo der jere mawnde bamako ebe bama bagasuji todobe be buri hewde ko der vacances
ndagume 6e
mane ngommi tam yoppi ecole sabi sarbe walan bawde be buri kalsi kam dum nati e bangul dongal li nyalo woni ba hewde temede juma temede jago 7e ane ngommi baba neldi min ga yalam ne keba ko min chudira kaki jangida am
kalam nausa
hay ko ecole on jiko won sukabe be darnan de do golle codobe kay mbi sukabe ne ballabe kono wobbe ine dentobe
don talabe mo golla
bamobe bagajuji di na na sanne golle am sabu buri hewde wattu so min ibi golle min nata tam dum den no min ko am umri dongal wala fi hunde ninde ka yogabe mabbe kay ngalati hola
ko ke waluma
be do sukabe woni ko hakkune duubi jeedidi e duubi sappo nay won jidbe hen ngurdam mojjam bindo goddo biyetedo Kalash Satyar TV sukabe kani ko jogade bikuji wana kake gollirde
non wori en biyan suko ko han tawrede yo bikiji wana kake gollirde en biyan do hore watna ka faro do dongal hore ko watna ko hakkile non e jara nokku no detta kay wattu jono kale non kabaru imadraide be gonde wadde ton ko nayri bangal jewtale yubbo yinde yimbe el wombe tombe do woni yimbe el wombe nokku no detta tirenga mare na lei cercle mo no detta segala les region kayo an gumde famined no kan yutrade le de nokku yelan jewto yubbo yinde yimbe el mudembe wondube waddi do golle dum fedde wotere wonde nokku no detta to kay to kambe jamaare wonde tonde be kollitide be belti sanno dido golleji wuri do kabaru atodo mi halni non kabaru no wattu wondi e waylitirade dam e madaraji hedi kan fiyeddo hen wattu juna dabareji hedi kan daddede yella jamana no fiyoto no wattu wondi e waylitirade dum woni no fana botu mo fedde de no dite rezo inspire wondi wadde leedi meedi ndi limo jinbe noddi kaddi me andi iwri le tatteedi fo be gonde tottindire do hen hakkillaaji kedda mo kanko no dite o habbu touro yo goto e lamido fedde de no dite rezo inspire leedi mali ndi koma sifido hen do faccitango Janaba Diallo.
La rentrée scolaire
ina wona lewru école ne hando bamtude kono wadaka sabi kasaraji to boji mawdi dum fawi ko e walid gol waktu heperne ton dabereji ne bame e der fedde cop kanyum e der leydi ndi hala nana en darne mun en ne mawni e der mun do mali do enen bonnata ha walu men dum ne wadde e walid gol waktu no madirten ha golleji di pewa hala odo atelier fawi ko hokkandirde hakkilaji holko holyon wadi golleji moddi mawni nandi peccen
partage ensemble.
Wattu jone jarande sahalle di medindi be kollitude an foti balde sappo go yite immi wattu jono nokku no dirte da bara idum le lamu ansongo kanye nokku no dirte da hausa flan idum le lamu gabero holtare da fahne yedo yitan wondi e hubbude tonge wadi balde sappo go nge heba nifede kambe dum won durobe wonbe tombe kanye fayeto marobe dabaji imbe wonbe tombe fu kollitude an kulisanne sabitebe choyno tan dule de kammo ana wondi be choyno tan dule de wattu jona nibbe sanne le odo nokku be bi yite ngedu sa jeewi do nangi yade fa do e gonde wadde no dangoji fewde e jogibe bawde kanya fa yotto lamo no hani fabrade le o do nokku sona do be mille ko warta ko ladde wonde tonde fu bonan dabaji dumba hebude kaset do duro le o do nokku
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
Bengalda si bamnira micciten wiidi dum anda ko boyi leleedi meden di dum wad so wakkatiji du so yimbel wad anton beede battindirade ko sakiti ko dum wondi hebude sembe sanne leleedi meden di hono bibbe dimi tebe leddiya do dewle o holita wede hewbe mabbe ana keba tiida laaji so taama sara be ngalda si non holitira wiide fa keben famtare ngade kede ko min e Janaba Diallo min pewni on do hen
min ko mi bojojo nenam ko bellajo mi hebi jennoji kewde suka hebi tadele be biyata ku ka wana jali nyama bata dum badani won biobe ni a wana bi bamma mi ko mi dongono nenam ko pullo ko fawi bangal dewgal so won ko jidda wadde be biyata ko kari ko dum do mi yidi reste suka debbo dongono goddo kono be mi min wana dongono tiki tiki dum watta
bo non ko mangango
be do worbele be nando an cifo wattu joni o goto e mabbe ceddo kanye burdame ndimata dum goddo do pullo kanye kaado ndimata dum e kollitide wakkati fu be jennete le nokkule do be gondo asitan Diallo an joodi an defa haliti dalla ko jogi
Se fenema e bien en
cas de métier finatawa men sane to suka bamje yifo en jeyiran dum dum ne tampini suka bamen sane
c'est vraiment dommage
yida Dial andan do kabaru ne daku wadi gonginali fewde e yimbel bamindirobe tawe galda sibe
si la femme est mariée
su debbo resama e jalnya ko wana ko makko su ben buri hewde sukabe makko ne mbawi wasde jatede der galle fulbe bi inna puccu baba ndakiru hoko latoto en kana reste ben suka
et même déposer les enfants
gida Dial andan do kabaru ne daku o hali kabaru ko si ngaji de galda bamindirta ko
e la il
a saajini sukabe kebabe e den dewle won gaccobe jalinya mun en e galleji mun en bayri be jaata
andam e kabar tarikiji kanya fa yotto fina tawa kollitiri ko nayri bangal no dewle den gori il arande no jamaande an hani wurude non fode Moussa Sidibe
Ne leydi malindi hono fof mo finatawa mun no wori hono fof ne yalta e goddo on finatawaaji min tan yo wido hen andude ne finatawaaji men nedde ne waawi yaade ndarto ya debbo mo wana simun mo walda yi amun
bami ndirobe galda si ko sakiti ko fan yahatan heewa leleedi meedin di non takiti tobbe kolitiri nimse mudun en min biyan on sijo tamani odon numero anni kala ko modon tuttude hakkilaji modon na kala ko modon woytade ko nayri bangal sijo tamani kanya ko jiddon halante min fu numero o moni o ngadan chapande jeddi jagom ngadon chapande jena e jitti ngadon chapande juy e jagom ngadon chapande juy e jagom kasel mi ruttoto do odon numero goto o ngadan chapande jeddi jagom ngadon chapande jena e jitti ngadon chapande juy e jagom ngadon chapande juy e jagom dido message ji fu solado jabi min ngara hebudde dum onon be keba hettinade journal ngal be min biyan numéro amen via mo do omon dum won so ngadi 37321 ka wajib sina tawde don ton Facebook buutnoga e telephone modon non watta so kebon hettinade dido kabaruji fu min biyan dufi e bu taccataaki li hen fanje fe no ko nandir on do e ser yewtere meden de ana woti wassalam yewtere meden de waran yo waddo jande l'école hitan 2024-2025 ko outti altinere jabbinonde dum li nay lewru novembre dulle on do wattu fu mi citede wiide kambe saraabe sukaabe a tawana golleji mabbe di non gor yino dum weltiki sanne sabbi de lannade sukaabe illa bete faabe jaha l'école wakkati ja tawon wana ko yaafi hewbe mabbe duudu won saraabe mbiyer mbaylitino tagguji muude ngori nyalawma hande no fa kemen famtar ngare kede ko min e Mamadou Sama Seku min pewni on do hen do bomo ko do kanye fa yotto le kedde leddi rewbe le hewbe kanye ngon imotobe illa bete so lanno suka muude no kan yarde ecole be do rewbe le kolliti no gonde wadirde o do golle
nebe wilde fi fajiri nebe dem
se imotobe illa bete on lo lotu de suka be landinde tadi ko yulma be yalla en janu yawri jangnirde mi hore nabata be ko jan imade landinde suka be so be nabbe ecole yawina yaade golle hawrutode 8 heures dila wattu lasara so mi ewi lumo fiyan dabare kirade mu jandun yalla landinde ko mbawta nabude e l'école sabi mi suka be tan woni le soudu
tawedi wiide roobele be ana golla golleji kewdi fu worbele wobbe do na papo join chuubi muudi en misal hono be do worbele be mi kawriti bamako kanyi e yeli mani
je me réveille le matin de bonne heure
mi imoto dilla fajiri mi findina suka be be mi mabbe mi jaadan école sabi soni mi anni tilade golleji di fuf mi jawayade retard e golle mi wallan gendam yalla suka be be patinja e retard roobe golleji mum en nakewi hewti kanko hani defude o adoto imade yeso suka be be hinna to landal suka be be wattu mo inna galle na wondi e landinde tajko yul mabbe yalla be kawra e lere to l'école
permettre aux enfants d'être à l'air à l'école
so ami fa école fuddi do wana ko yafi bangal roobe gombe dewle be docteur Diallo Mariam Yassou Traoré yo mo comptable ko mo gollana entreprise ngaji ko yata didi o yo mo jogi cukalel pamarel du gel mo han nabude l'école ko sifigino golle makko wurti
le matin j'amène d'abord mon enfant
betem na banta fu nu suka entour jardin wato mi didu mi fodde an yaadi pharmacie gondo de donde wonde mi heddo tour fa wato futuro tegal mo dum wartan hinade kirade non no dum wurti nyande fuf e wato takiti yontere mo fuftude wona fe hunde nemide ka non mi jittira ka hinade dum
andam be kabaru jande kali dati di sara be kani nangude wattu jono kanko Saydou Loua wonde hokkude be hakkilaji lobbi
que les enfants ne restent pas du
pat fisu gabe boya jewde tele jam fide dabare no be ngata kala derwa ko be totta dum fufu fum tina hore fodde 20h30 yela suka be na bawa leda di law ni wonde de mbajo to mi woni dawrude musa ko suka be laddinte gila jam ko be kasindi ni fufu wattele satuma be on sarabe hani dun otude suka be be pour fufu wonbe nokuji di gidron tacceta di mobilaji kewi mudu
so suka na janga dande sara mudun ana moni sanne no jande mudo han yafirde no o do andan da kabaru jande hollitiri wiide